Isitombe sesishiyagalolunye. UJobe ukhonza uNkulunkulu. Incwadi kaJobe uqala. Sahlelo sokuqala siye evesini yeshumi nambili. Lapha sibona indoda egama layo uJobe. Unikela ngokushisekela uNkulunkulu umhlatsheni. UJobe ukhonza uNkulunkulu weqiniso. Futhi ngeke azilandele izindlela zikaSathane. UJobe enamadodana ayisikhombisa namadakazi amathathu. Wayebenzela abantwana bakhe iminikelo. Wacela intethelelo kuNkulunkulu uma bedelele uNkulunkulu nanoma ngayiphi indlela. UNkulunkulu wayenelisekile ngoJobe. Wambusisa, wamenza ukuthi aqhubekele phambili. UJobe wayenemfuyo enkulu futhi enesebenzi eziningi. Ngelinye ilanga uNkulunkulu wamtshela uSathane ukuthi wanelisekile ngoJobe. Kodwa uSathane waqala ukusola uJobe wathi uJobe ukhonza uNkulunkulu ukuze anothe. USathane wathi kuNkulunkulu, uma ungase uthathe konke lokhu uJobe anakho, angakuqalekisa. UNkulunkulu wayazi ukuthi uSathane unamanga ngoba uJobe wayeyindoda eqotho futhi efuna ukugculisa uNkulunkulu. UNkulunkulu wamvumela uSathane ukuba amthathele konke uJobe ayinakho ukuze amhlole.